Rooftop, oh, du hast dich.
Mara kwanza nilikufuata ukandharau, pengine labda ulikamatwa na washikadau. Mara nyingine nikaleta zawadi ukandharau, na kunitaka puku ilo siwezi nikasahau. The woman of my life. The woman of my life.
Mengi najuliza, mengi yameniumiza. Ulitaka utamu bila kufahamu kwamba unatoka kwenye giza. Mashoga zako kausikiza, I'm trying to save you, I'm not Jesus. Bata za kupitiliza, now I'm flying to Ibiza.
Ilibidi uwe hapa, ulichotaka ushakipata. Cheza kwenye tope, chafu kama bata. Mbona sasa unasafa, kila pande unanisaka. Polusha poku nyatunge, limemezwa na msaka.
Pengine labda ulikamatwa na washikadau. The woman of my life.
Woman of my life, yeah. Ilibidi wewe.